yaballo testo godine boranaati diri yaballo kunene ifse dabete ne rakko hamtu fees jira ifseen dufti him badde rakko guddo fees jira jira relafa fran ifse Ethiopia Kenyan walin qabaachu hojjechu jiranammo yaballo mfe baytin daba ifse dabuta nafi waan addunyaan keessa wal dabultee fi waan sila qabaachu malle duudhabuu jira jira dhaan dudubbifte taatullee ammaan tana buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu sila hurrisheet hin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti jaarroolee lafaa dudubbifne abbu qagartee akkana jedha
guyyaan halkan guyyaalleen arganneelleen hin jirte ganam dhuftu fakkeenya yoo xiqqum taanu baddi ammuum dhufte fa ammuum baddi ammu reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre ammaan tallaa badde hin jiru
fakkeenya torbaan kan marroo gan badde
torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinu hagisiin baddettee jira guyyaan isiin muduu baddulleen hin jirte guyyaatti immoo sa'aatii 2 dhufte achi badde daqiiqaa 5 teette ammallee dhufte daqiiqaa 10 teette ammallee badde meeshaalee namirra balleessiti wanni akkasii sodaanne beekta guddoo iyyuu miidiyaalee ilaallu wanni ibsa waan dubbataniin yoo isheen badde jechuun bisaallee yabadan jechuu
torbaan kan isheen marroo hagam isaanirraa badde
guyyaan banne hin qabdu yookaan halkanii yookaan guyyaa guyyaan ibseen halkanii guyyaa wal gulluu dhufte hin jiru wanni waan gadhii haasaatiin mana bultiitii fi mataa keenyatti fayyadamna garuu namni hedduu beektaa ibsa sanaan waa hojjatee bula. Keessumatti warri durii hojii hin qabne amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinu muka hojjataa sibiilirra waa hojjataa waan akkana haa ibsee waltee jaha hojjatan kan irra bobba'ee jira namni hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabban ooftu. Yoo ibseen baddaan shaamaa binna wacii dibi deebineetiin immoo firaanii ibsee haa silaabtuu jijjiirraa sirraa naaf sullee dhuunfaa. Hedduu wacii hedduu si dabarsiti halkanii waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisii jettu hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jettu hin dandeettu kompiitariis irra dhaabatiin hojjetu sagalee namni yoo ibseen jirtu silaa waan sun hin midhaafadhee maashini akkasii qabu nama midhaafachuu hin danda'u. Wanni hamtuun tokko immoo silkii neetwoorkiin guyyaa kan cufin chaarjiin ittiin silaa chaarjessan kaani nam jala dhaamaa. Akka malee rakkoo.
Dukkanuma harkina kuu jirra jechal kaniin.
Dukkana harkina kuu jirra gargaaree jirra boo.
Kan warri ibsi humni ibsi yoo gaafatan maal isaaniin jedha.
Warri ibsi wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaallee hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warri akkana namni himachuu dhaquu hospitaalillee rakkoo hedduu fa'i jechuu.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba. Garuu yaa'u waciin itti daramti jechuu fakkeenya jenereeterii suni nadaajii barbaada kanaaf warri wanni goomuu fi jenereeterii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffate malee filaa adusun qabaachuu baate dhukkee hoomaayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibiif akkanaa dhibibsee himatu dhageettu faraa yaa'anaa jettee.
Itoophiyaa keessattuu fula hedduunullee yoo faraa yaa'anullee olaanu fula hedduutti nuun babbaddi. Taakki gara seenna sananiin tokkollee wal duraan qabuun argine hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addisaabaan bullaa yoo baddullee yoo osoo dhufti akka seenna sun takkaalli fuula tokkollee sanin argine. Fuula garee amma sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee jedhan gulan immoo dhuftee nama hin ibsiti. Gargaachichinni kun hin ilum jira fuula cufaa akka seenna kan itti addaate ammaate anin argine.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin isii yookaan ammoo buufatee ibsee kun eessa sanii dhufa? Buleeworaati sanii dhufa. Amma ammoo sadhibii ijaaruu jiranii jettee warra waliin dubbattan kan yoo wal argitanii jettan rakkoo itti yoo himattan maal isaniin jedhan?
Warri ijaaruu jiru kana dafnee fidaa. Kun harmirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee kanaan dur ibsee hin qabne aanaan eeggattu beektaa gamma ibsee hin qabne. Armirra deemaa fi jedhan ammas marii hareeroo fakkeenya hagareeroo amma diriirsuu jiranii ibsee dhadhaabuu jiranii amma yoo kuni wanni kun dhumate bakka armirra gara aanootti faanillee asii yaaballoo magaalaa yaaballoollee armirra argattanii rakkoon tunii miifamtii jedha warri.
Waan hagi yoomii dhumata jedhan.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddoo itti naqaniitiin hojjechuu jiranii. Qaraatti nuun jedhanitti jifan keessatti hin xumuramteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufte sun armaa keenyaatti dabartii keenyaaf Itoophiyaalleen ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfattee keenyaallee gurgurachuu fedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitti Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhagaa jedhan kun isaanuma ka'ee ba'ee dabraa ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beektaa akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii ta'eef hin beeknu. ammo isen tubbe ta kara 40 minti hanan dufti 40 minti dufto ko so ke baate arman boran ke baate wal mali ni kara magado khan gadde biti achi tololo yohani porol kara hanana chenya dabar te chenya yu ke se baate tida baate gafa yo gula masavetille yadake fago fulagari ti kara rafago achi gar biya gulani imullati chenya ke sa guddo de na hanira umtok borani nargas achi de gire chenya fa tanzane fa lenda ti yadani sune gambe no garu adi sa e sibili daban gugurdan kun chuktinu laboran alle se so jeta mela da wanni arme ranu gala dibina isen warga nun jistu masmari kan kadibi
dan sayya abukara se ya ballu bisu jira guddo gala te sadda ya ballu te so mo godini boranati amma mo nam dibi bisu jira abja tani dibida bisu jira abja tani le ya ballu bisu jira abja tani guddo gala te sadda garate san kana te khisma to ethiopia romia gam kit bakanan rakko se ti rakko bisani gugurda jira ifse da beetin tun afan gaba mo wana gam nam rakke so jirtu guddini magala le tanan wana gam nam yalci sa
wani wana guyya gam dabban jiccan ke dani ke guyya ke sabu marwa gam dabban yo dani tirra lamat to laman jinnani amum usti amum baddi amum dukti amum baddi ujini wani sari no jeni jortu uji wajira sadum pasen ta motum ma tani jo yusti isafana no jetti sunkopa mi ti warri dabdar gar gara ujet khauf to da wani ku tuwa ni sala ke da wani ku tuchino sababi sa amun tambada amun tandu fa megami kuba chujira megami kuba chujira computer megami kuba television megami kuba chujira nan fa kana giro ji yita ta ta television kuba chujira kana fa na kana khayyata la to isa irrafadu fe uji da kamne uji da mne khasara ku tsuru ga ujira amun musta mun batti wa ta banki oje chu da kamne ni arda banki ga jeta de sharm kai wadi ga ta sa wadi ga ta sun ta kulle ne ke networking eta shisteri banki bi ta kuma kuma cikin da kuma shi banki sa banki ba wato ti garu banki na kashi ba wato
ujin sai federal jaljirti wajir gudda na wasa jira jadani ya ballo tambo bu fa dirse to kujatu jirani jadani hun diyo tu ji jal kaba jadani warru sai ujje kana ma targa tun dan denne bilbil an targa tun dan denne ka wasa ti fa bule urati fa ya ballo le targa tun dan denne yoga fa tanagam wana gamu abdina ma kenna to wana gam herre ga tan ujini bufati se garu jirani dan to
ya duguma bufati kula bigudda era kam je nesi na manman je nani insan kula gilli badum beta akliyatu akheni akliya je rinjene na manno ritala yuma kula urati garan da beti ha insan kunini ichita ichita rakachatu se sun guya ka nani gurda be wata kasu ha wangar garaji saka tinya tane ta kibiya tanan iya kana ka cikin baddi nani electric kammale gudu rakacho jira yo khayaban loku ni ijara me bakki han ki fura wanje da ti kam ikani biyo je tani yo na na gudda aka are shi ne je tan dinga tin tur garbu ti jido ko fe satti yin tumurama ino kujijan kabama jira to ko hasal ka tan jaro to daga jira akka ore fallo daga uti alkarini sabsiga jira ko war recessioni akko ha wajin sai ya ban ke juru khadani ti ga su sura kansa diba jira wajira ni ko ga idar ore biro amma kun mo matan mati garmane ko mata de ne je se kafare de de jira nan de fala de ne buje nan facho ru jira je ta to ko gaban je ta ko gri gura o je ta to umma de gan de sara gan ke ke sun de siya kun je sun ka talu ba tira ku tan tira ku gane nan bri e tu na madaba ni sun de je o je ta ke jir nan murata waram tu jira wani sa wal kawat
maro haga mi se da dane karra ka tan gan nagam
ta kuma yi ra ko se je lan ba ma je na ta da fu ji nan dire le ra kuma jira ga fu din du selle ra kuma jira ra ko na di fora tu ti male se rakko isa ta fijalan bai agam mashama bitu majjar dan yaduni nan mashama kan ne gamma kundul kurraji de ne je nan mashama ta cin dan je ma je nan she injur kurraji fa no she kundul jiran malle rakko isa ta fijalu ma yum bane ayi gi sinam ko kan kun gadi fa ne rakko isa kan ma je nan ni ya yan wagga na mirra kutan aka btc ba ci jure ni wangar gara na dikka guddan da wasu biya ta kubba nan ni bai da wasu kun tufari a kallon arga rakko isa ta kuma yu kai kan bane
abja kan idi da ya ballo dubba chujira rakko bise tan jalan bane jalani bufati o hanan mo station ni ipse ka ya ballo tudde chujira kun ammo ine ganna jira wore lafa amma to darga chun dan denne sa sulle fun da de bine tira kun romia dan kubba tin gan ipse tin jir kuma tira jan bu yadi bille ko pin ko ma kai sa ko tira chan an sora la kai abja kan gudda sigala te fadda
mira gatti ya da